I still kiss, baby.
Kila saa nataka niwe nawe my baby, right by my side. Kila saa nataka nikushike mama, don't go away from me. Niko sahihi mama, niko sahihi, unanida
kiss, baby.